on the beat.
Balo balo kijana baro baro. Mwana ingira ndo ni kuchape mkwacho. Lenga kona sura na madiambos jambos. Kamni kupigishe riba za kanairo mambo. Kujitepa weta tesa meza. Zero pressure setan kujiweka. Tunameta sosi neko kwa nature. Ketchup kupepeta goti na piga bega bega. Prakata sakata yon kwala Rada na kama tena mkemba Kichapa lazmo na kam tena Kichapa sana utazampenga Sabula sigidi Mikey Wakati yo gamba chi story chi Kuwa muku kabadi
Balo 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 balo
Muwala nyenya watu Mudisco tuzine valu valu Machingu na meza kavu kavu Bila chesa wanaleta na zigagu gagu Chipo masala na kingo kotika
Niko na tanya na nipo kotika
Nasika na gawa kama soko mchinga
Anachanganyo na maloko nika
Sabula zigidi Mikey Wakati yo gamba chi story chi Kuwa mugu kabadi Combination kali kama ragwa na maria badi Zigidi yo musipi nsipide mudangari
Hata 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 hata
Jipendi